Edubiax Bobby Tracks on the beat. Kini noma kuruka.
Kini noma kuruka.
Street rap music.
Everything we do now. Everything we do now. Everything we do now. Yani tukitaka susaka na sae. Everything we do now. Everything we do now. Everything we do now. Yani tukitaka susaka na sae.
Na kunywaga tu maafia. Maheta wanacheka and there's nothing to laugh here. I'm like a mafia cause these beats are so violent. And yes I got the talent. You wanna ngoka ulimi? Then try flow na me. You wanna get to see me? Then come bash na me. Jumini yule boy. Hapa pale boy tukure soy. Napita juu ya flow. Nacha ama rapa hoy. Mini yule boy. Nataka hizo mado. So na join easy my lines. Kamo psych. Nina psych na mipango kama antamo na porcupine. Fine. Kwenye game mina shine. Naleta vitu moto juni aje. Poa, so mmepoa. Sikiza vile mina flow wengine wakipoa. Wako so pua, badala ya kurap wanajiku na mapua. Mini yule yule, tangu shule shule bado mina excel. Kwenye game nina duel ka Adele kwa show ya Kimadel. Natema mystery, my professor way to spell. Mi flow so well designed, unaweza tell. Mini ocean, sio well.
Everything we do now. Everything we do now. Everything we do now. Yani tukitaka susaka na sae. Everything we do now. Everything we do now. Everything we do now. Yani tukitaka susaka na sae.
Ini mini mini mo, wana nita kinono. Shika mic ni kuflow, kama soda kwenye sauce ni kushop. Game yangu ligi so, wezi nifikia jo. Haters go slow, cause ina saka na sae. Kam kama saa, naruka so hands down ni kuju ya why. Hustle kila day, reach 11 di on die. Kisaka za nyama, nangukia za mayai. Sina was, mina mwamine entai. Bada dhiki for waja, nitakuja kukurai. Aliye kupa wewe, acha nipa mimi. Ukifanya kazi, natumia ndimi.
Everything we do now. Everything we do now. Everything we do now. Yani tukitaka, susaka na saa. Everything we do now. Everything we do now. Everything we do now. Yani tukitaka, susaka na saa.
Kana saka na pata unahata. Siku wa uban vile tu huna slide. Saiki ya kufanya zile vitu unapenda. Siku fanya vitu ndo ubamba si wengine. Bamba life yako, fanya vitu zako. Shukuru Mungu sana, juka masio yeye. Tunge kuwa hapa, sasa niko hapa. Na mistari nina wapa. Stari zina dondoka kama waba. Track imeshika utakani niko jaba. Nimeva maraba, nikifika stage. Naputa ama rapa. Mama rapa, naputa ama rapa.
Everything we do now. Everything we do now. Everything we do now. Yani tukitaka susaka na sae. Everything we do now. Everything we do now. Everything we do now. Yani tukitaka susaka na sae. Everything we do now. Everything.